Njagalo manye muganda wango muloko lengo ita mumbera Byo ita mubyola benaku mukama wali Wakati mukusoberwa mubulumi ngese funze funze Ulire dobozi obubaka obuva muguru
Muloko le tofayo, tofayo.
Sebwa mubulamu olwo lwe lugendo lwaffe Naye abamwesiga mukama abalokola mu byonna Kiki kinakuwangula kale ng'olina sobola byonna Bulumi bwa kiseera buseera oli muwanguzi
Mulokole tofayo, tofayo.
Katonda mulokole Nolemera kuchigamba kulokola Esala yole kayebe kulwanira Katonda jiulira Namaziga katinja galoga sabule Oyambale sanyuwe lyo mulokozi Kubanga goli mulokole Echocholi no kumanya
Let's go.